unangoja tu ujapata. Umekopa kopa badu unakopa tu. Umengoja ngoja badu unangoja tu ujapata. Umekopa kopa badu unakopa tu. Umesaka umesaka ona sasa umepata. Nini tena unataka?
Don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry, turn around and smile.
Zamani ama niseme jaiona tangu mezaliwa. Bili mbili zimeshikana, shida kwako maisha. Una amani, mateso ndo dhiki umejaliwa. Una nyakati zinafika ni kama uko mwisho. Baba mama wote wako maficho. Sipo maneti tuvia mwenzangu kuna mwisho. Yupo baba, aya nyoshe mapito.
Umengoja ngoja, badu unangoja tu ujapata. Umekopa kopa, badu unakopa tu. Umengoja ngoja, badu unangoja tu ujapata. Umekopa kopa, badu unakopa tu.
Don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry, turn around and smile. Don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry, turn around and smile.
Producer Peter.